smile. I'm very happy. It's me, your boy, Patrick, taking you to the new song. It says the rock of salvation is Jesus Christ, the Son of God. Amen.
Maisha yangu Yesu, ulinitoa mbali. Wazazi wakakufa, wandugu wakaenda, mkabaki na mimi. Asante Yesu, uinuliwe. Kisa Patrick ni kuimbie Yesu, ulinitoa mbali. Asante mwamba mwamba.
Yes.